yebo. Ubaba kuphela wazi ukujabulisa umntwana amagama amabili. Athi kuye, wemntana usebenzile. Uyena kuphela kwazi ukuzigqaja iqine ngabantwana abaningi. Athi kubo, uyazi ngimthanda ngokufana. Apha yikweletu ba, aphela umashonisa. Ebuka abantwana, yeyefuna ukubafundisa. Ayikho indoda eyofana nobaba.
Show me, it's all I need to know.